songa.
Sibu yonyina nete bijja kunzita Siri mukaka naye sijja kwerumya Ekirala nze sigenda ate kwetugaya Kyemanyi ebizibu byo tebikoma Kyenyina okola kimu kusanyukanga Laba oli wanzoka tona kubwa kabanga Zinekyalise w'obuzeera butubamba Vamuna kusituka wekyakalirenga Ne mukama obulamu tumwe bazenga
Sebo,
Aba manya mazina setula.
Golden boy.
Leme leme.